tulina akamwako ntomukwano ogufuye mu ŋŋombe ate kati bino biki byoŋŋamba ng'ofunye omwami omulala njagala omanye nti abasajja bonna nnyabwe y'omu kale mazima kyono galaze nti tali kivuka bagonda nnyo mu kusooka era tebanyumya mboozi enyiza baba boogera birungi byokka olwo ne bakutengula emmeeme kati olwo gw'okutte musome ogira olindako omuwa omwoyo olaba oba tali mangoni
Atakunyoma